Before and after the album.
Oh, they just wanna see me.
Good morning,
cry.
Afternoon, evening, it's Young Sena Kumazulu. Hey, yo, FJ. Drift. Check.
It's the king of all.
Couple is right for in the building.
Si mama puno ni una ni sekelela ni konduelela mama puno ni una chabe ni lila koma na mbambu zanu yeova uyuru pili ni utuke ni utuke.
They try to bury me but I'm a seat, so all I do is grow back. Vando elela nisa uke nikagona vena mitima so dark. Vena ngova wishing a downfall, but imulungu ndiye pila ine house so. Usamuziba yesu, kulife ukae so that akoma yesu. Listen, yeah, vili fwate nili napo I've worked for. Nima pala uka so I can't beg for. Veni nipe one day nkakwata, na vene vaseka vasa pwela kupapata. Pena sunga zibe vasa koba zona, vakondanga uma vatumila kopa zona. Ise tima izi vatima ona, vantu vambili pakoma.
Siwa mafuno niyo nani sekelela,
never,
nikondwelela. Wa mafuno niyo na chabe nilila.
Patalika, wakamvela me good person watalika. Nikachita vamushe bebe siba penda. Nikachita foipa wachonga na pakalenda. Wawishinga ni flope koze kwena enda. I'm living a straight life waona movo penda. Waganiza ni mashamu nda wajese ningo katenda lama ine nipanga mazamu. Vitalenti ni tibiri, hey. My blessing ni tibiri, hey. Woni konka ni tibiri. Hello, my first cousin's a CBD. Na vinango etc etc. No one ever knows on the back of my head. But you sing honey. All I do is stick
si
to the plan.
Siwa mafuno
siwa mafuna
nikondwelela wa mafuno ni ona chabe nilila koma na mbambu zanu yeova uyuru pili ni utulu.
Kazapita koma ya isi wati kondwele lase. Koma angani wefe chione kachiwa mila galulu mambuzi. Koma mbuzi kaluma kano ati ya ini maloza. Ni mafuna kona neku enza koma moto gayo. Tulanga mapenzi mapenzi ni funo gala kona ne muchi nyumba chikuru masho. Ni vale koma mubutiki letesti fashion.